ngithanda ukukubona ngavele ngabona maqondana hleziya ntokoza mangikubheka mehla qondana kodwa ntokazi sandwa sami ngisengakhotha wena ndoni yamanzi siphalaphala ngibona indodana bayasho bathi hinduka enhle semazulu aphelile amahlathi ngishawa imvula ngilale wena akekho omunye ngizwa wena enhliziyweni ngenza indoda eqotha uzubekezela emshadweni umhlaba ngihambile akaze ngibona ofana nawe ngowekhethele akekho omunye esithandwa sami abelungamandiya ngisho eChina mawenkani umshango obheka mina ngedwa ngisithola sengihlanya ngawe hhayi mina ngiyaphika basohlukanisa wufa emgodini sibabili ngizofa nawe lodwa ithuni sithandwa sami themba mina ngilosi yokulunga bathi uthanda liboni kodwa babhekele ethu likhula
if you leave me I go crazy my baby, cause ain't nobody like you. Now and always, Charlie. Now and always, Charlie. Now and always, I get to find a new way. Ain't nobody like you. If you leave me, I go crazy. Cause my heart gives you my baby. Cause ain't nobody like you. Now and always, Charlie. Now and always, Charlie. Love me. See nobody like you.
Bathi kuhle wethu songena sesitodoba awubamba isandla sami sililezele sikotos awundoni yamanzi awusengikhathele okunyonyoba awungenza indoda eqotho namhlanje ngiyokulobola zothuma bomalume nasinkomo nje zokikisa zokaphuna kusale kwezikababa nje ngizopipisa jabula amanene sezoshaya nje zokotisa shanyela amabali emagcekeni nje uzohlobisa funa wena wedwa akekho ofana nawe inhliziyo ethandile ayibona ofana nawe Wisiphalaphala mntana omuntu uyilanga liphuma windoni yamanzi wisiphalaphala mina ngiyavuma
if you leave me I go crazy cause my heart gives you my baby cause ain't nobody like you now when I wake up Charlie hello when I wake up Charlie now when I wake up I get to find a new way ain't nobody like you if you leave me I go crazy my baby cause ain't nobody like you now when I wake up Charlie hello when I wake up Charlie now when I wake up love me cause ain't nobody like you
mm-hmm.